Sinecala lokulahlwa thina wo sinecala lokulahlwa lokulahlwa sasala hlimhlabi abasinecala lokulahlwa salahlwa uJehova sinecala salahlwa ngenzulu Salahlwa icala phambi kwakho Salahlwa icala emhlabeni Salahlwa icala Sabicala lokulahlwa ngaphambi kukaJehova sazibiza ngabantwana kodwa sinecala Anisilo usizibisa ngabantwana benkosi kodwa sibe sinecala Kunganisuzibisa ngabantwana bendodana kodwa sazi kahle ukuthi sinecala
Nibancane kuqonisa ndikhehlaleni maphangela ngifuna ndivezela nonke ngikanishanga ngidise ngize ngiyonifake police station yamanana buya uyokhele kakhulu sekusile uyokhele kakhulu Ushwabhana usiluma ashwabhana sedrobheni athi nabafana sebayokhela kokuphila ngiyamngena ngakuungamemezi mane uzawuthuka siluma ashintshe indlela kanti besimfuna ukuthi angene phakathi kwendlu bese siyamshisa uyeqala